Caractère développé, caractère développé. Caractère développé, caractère développé. Nairobi wewe, aki Nairobi wewe, aki Nairobi wewe. Napea kijana ya Nairobi roho yangu, ananipiga karata develome. Ninaisi maisia hadi naishia, kurudi shiri mingine ameingia. Wanaume wa Nairobi wanapenda cocktail, apana chaguo, wanataka yote. Siku hizi nikitoka inje na acha roho kwenye nyumba. Aki Nairobi wewe, aki Nairobi wewe, aki Nairobi wewe, aki Nairobi wewe. Nakuja na rafiki yangu unamchota, aki Nairobi wewe. Mnaenda kukula manjivaji vanji, aki Nairobi wewe. Unanipeleka Airbnb ni kwako, si kwako, aki Nairobi wewe. Napaka maskara unasema kalamu ya baba yako, aki Nairobi wewe. Moturi wa Nairobi weta tigana nani, dikweda modoma kuweta tigana nani, diureresi anasia kuweta tigana nani, usamasa mega sineta tigana nasio. Aki Nairobi wewe, karata develome, karata develome, karata develome, karata develome. Karata develome, karata develome, karata develome, karata develome. Mbaba mwenye ako kwa club ambayo iko na jiko, huyo ni mbaba wa pesa. Aki Nairobi wewe, usipande nduthi kuenda kuona chali wa rungai, panda matatu za rungai, sikiza rumba, ai wewe. Aki Nairobi wewe.